Let's remain standing just a moment.
Mina mia ganoti trese.
Precious Lord.
Apetolonoa.
We come tonight to thy presence again by the way of prayer. First to give thanks for all that you have done for us and for the great love in our heart for thee and thy word. Lord, these people tonight that I love with all my heart, they have sacrificed to come to stay in the hot room.
Because
they love thy word. And we come to pray for the sick tonight, Lord, and the need.
May there not be a few persons in our midst of the ministers of God.
Reward them for their faithfulness, Lord.
Speak
to
thy
word and strengthen us, Lord, as we go preparing those roads. What a privilege to do this.
We ask in Jesus' name, amen. We ask in Jesus' name, amen. We ask in Jesus' name, amen. Matengwa konya gbeo o eme kopan be ma denye akpedada achiana amaka tsoade abe esia ene si ava no anyide hosiame.
I want to say that
medibe magblombena eto sibonala alo miele to pe kakansa sige kena takpepe si ava eye ema awenu kosira gbesi akledo. Eye emegbe mi ajo le afima ayi Philadelphia. Ke azon de wolebe mano moji ayi nade fugudo de Kenya. Ple Tanganyika, ple Uganda le kota si wole afima me. Ke wole titre titia fiade womfifia ple momo. Ni matengwa gede me abe dogbe de la ene o. Yake maje agba gede eme abe adela ene. Agede me eye wole jajiradu wom. Enwe nula me ina abe dogbe de la ene yeme diade. Ako siala me ina abe adela ene. Eye manye dogbe de la. Eye ta afima mode siade siwa tu agede ugole afima ku. Eye nobi mtu Matson boze le doaji le agba jembe yan. Nama gede eme be yado adegbe mozozo anyi alebe mavabe ma yadegbe. Enyo eke mama bale adegbe mozozo siame. Tete waglobe mia nobi mtu brana mle dukwa me. Aide ambasi abe de wosokwe be. Mia wata kukwe suyade le bochi atisia, nikuya. Ema aje nwa gome ekem, eye deku wayi eji. Eye ata mye nyane anyene nema, be mia tenu awe, nema alo mima we u. Mie le ete mpo eye media kutola be, nene ajo be, ma tenu yola. Eke ma anye jesi nambe matrok boba afile Jefferson viele eye madegbefa, tenkuku adrinya u, le siam lom, alo de siam imeme. Eye yade le afima. Eye eke ma ane mye wela, mye le ekpoge ekbe, mye aje akwekwabe mye akosku kosya le afisya si me, bafana nun le, el labena, eme anye, Nova va ye wafa, ame alafa via ton ye wye nyi watengu anno eme. Eye fafana nou le eme, enye tepeye ye chwen. Si le afe domemo aton domiko le, esi afe jikbe. Eye, miye biye kbo yade yike ome demo le engu nami o. Eye engu ti usigbebe ye made, asile engu nami o la. Onye le haklo halame. Eye ata azon utu sile afima fifia ya globe. Mia tengwa kwe esia yi ne mieji. Eye ata jile le mia jongu tobe mia kwe. Ke eye ata atengwa asunya si azon. Eye yade yile siam lomme. Eye mia wo. Ameni niya no gudumda ne apeto lalon. Azon ne nane wobe wakbe na mi. Minya. Melona, Arizona. Enye duko nyuyare. Ejura mdabe mano afima. Ne na lo atu tunumadie kula no vingutu ben. Ne na lola. Ne ele. Oh, Emma. Amaga. Alo. Amese mesile ejila ne veye ngovieku. Labena metroto afima vavala. Nuka oglon. Oh, nyapuka oku. Oh, bubu esile afisya. Taflache. Enyo. No vingutu ben. Eyata me. Ne metroto Arizona va afisya la. Enana kobe kbefu amvye le yakukwa pe totrota ke afisha la papa liye siya de bla tonvo adre so ye bla cheke eye yado yi la alafade alafaji eye le afima la edidina vananeke uchi eye yado yi la ado mamame papa alafade kape akba bla velyawu deko nele oxygen badote eye emekbe na toto emate ava afisha Nye nyavo wote to gansi wa wole mew. Eya ta, a defuna wope kule bubwa wu. He dade afisi onotanen elon, noving tun ben. Me wavodadabe, watu tu evango. Me susuba numei, gake afisi aye o done dule. Azon mi dok bedade tanye. Mi adome ame siame. Me pong jejele miyangu. Bili no kwakplom na mbe ami ade tso yevu to jins kusi de kave na mi ke nu nana so oko si wo mie de ko nyama tenwa ta pe na mi wa vo o nye nyemenyale si mawe o eye me mpo do kinye be nyame jebe ma khonu ma to bele mi asi o mele gbedom da be mauna yirami eye menyabe awi e la bena e globe ziale si miawe na de vi swese o do moto de kala nye mi wena eye mau ayirami mekareji eye arizona nye to konya de nto nu de kakwe no juro yem eye nye mi kata le tepe mi kata mi no juro yem Meka fisi ma yi o nye nye menye menye miawo o holo le asinye le afisi afie le kika mekata gake me menye menye abe mikata ene o nane kuda katutu sesias si deko nye menyao me bua wo nguti eye tukson la tadi la upe duwe nye minyay eye hama ole vavam bibibi minyay esese depo me vie Menye gbogbo meto atututu o eye labena probably li esanto eye wo wonu awu sese ne de matengwa ko mikata kekpede gamiangla eye mano afima mesusube anye nsi asobe nikuya gake mesusube zi alesi yesi anye gamalila eye mikata nye gavanala makoto ano afisi abasere sima yesu nava eye tami dogbeda de tanye abe alesi magulesi va yene nye medibe magbogule o gake ne medomi ankumela nye metiamavo ple blanilele ple sesenlame ple jibibi ha nene mamele be wato je do me yata me esi awombe medmale menye kenkem gake be manya bana afisa ti sima tenwa yila amme hatutu adeke mele asinyele anyigbanji si menya be le na de ngunya be pupuku sia ene o mauna na be nya gama o alebe le tiaru kwesi gbona mela mikata mya no afima Enyenye bedodora meno anyire votru nu le nkumuna biltok yade iva yidongo afi blomi yade vena kristo ake le khoke miame geke ese meno anyide atima no nkumune la e khope bla sheke vo de ke e globe me mele kotokojom nyenko me gale abe ale si ojebe wa no o eye me susu be anoko evia do va yila me ye ebo ese me pe jigbedo eye ji atote dowo Unokuku, eye, Dr. Latututu sieno e formula, amese globe, ma tengwa haya wola, Dr. Laku, ke biel doke sieno nyine afisya, nikuya, eko pebla, sheke vodeke, me globe biel, magade vile anibanji, zi alesye wenye doa wakule nwone nama oga, ke, mele esya biambe, ma wuna nangusan uwe labena, el lwa takwekpe u alekbekbe. Mutuma si ko pebla, sheke vodeke, atofu, ato duko ame, jojoe, jogbe, vufwe wola, me wananeke o, Desia desi wonye, aye, ada senyala, ma wuna yira luhon wakalema, azon, nyeme wo, tafla chedodo de kagale asi nyebe, melemidi nene ma nji siya kakuku etonson, aye, nyeme wo nujojoede gweda sila ngu owe labena, metui, kekble pe akbade di aye, mejofla pe akbade kle bubwaw. Susu matae meklobe wakada sila nyaku kalangu o, nina magatoye ake le afyadene, emefa alonane, eye, mama tengwa ase popola nko, gake melemi akbomwe ye, menyabe, nyele yakbomke, nyabe jujole miawom. Eye, ema totom kenken, nye mejibe miakpefu o, mejibe miavo, mikuya. Eye, ema tea de dingunye. Sigwe neme kwa dono wo ene, nye matengwa sepepede dono ma unu ola, nye matengwa wongwina wo o. Elebe, ma sepepede wonu. Eye, nene make wole na miawo ha. Elebe, ma sepepede mianu. Ne, menye nene mu ola, nye menye miano vingutu o, mikuya. Elebe, ma sepepede mianu, eye, me wone, ma unyabe, nyatepe. Ke azon fien siya la, ma wak be dodo dade dono wota. Eye, me dibe, ngutu. Eye, ma yira ngutu siya wople, novi ngutu Collins, kple Hickerson, novi ngutu Neville, novi ngutu Cass, konu vya wople wokata, de akonta nyui siwa le vavam lata, le alesi, nye le dodo di. De, gamea me kle alesi, nu siya nu le gegem de epe, titre nope si je lame. Me da akpe nami ngutu siya wu. Apetona yira miele alesi miyeje agbabale dudu mede asilata. Eye, leta de leta ji le konye vam le tukson. Novi ngutu Branham. Megale abeta ene o, eto vuvosan. Ma upe anginono ya yira lafe sesen lame adekbekbe. Eye, me da akbede esieta. Apetona yira mida. Eke me azon fiensia menonu klem le apisya le mongula me. Tepe suyade be do hi ma de nya pya de wo de ku be ma ponu a kan gonglo ade e ye do hi gonglo e pya de wo e ke ma ma ponu na mi e yi pya de e ye ma kwe ma do gbe da de do no wuta e yi pya de ko me le ga podu ki la pomo e ye ma ja agba ba awe wa to kabale si ko ma tenwi ga ke me su so be ne ama ka de ba ku ku esi o ma klenyala alo wo na ne ola mu klo me nya ade ola ta pe pe ame double bo o ga de o le mi ato men la la ga de o zo mo agba to pe ga Wallace and Siam, huh? I let me go on with the jelly and my way. I let say, Madame Kuha, poor, I make the shade, a Yamasuba, Timale, Arizona, Mesusube, ne, Magaque, Akala, Mazon, the Gite, and ne, Asiakla, Asikoni, K, when yes, in Wangi, Afisiake, Ameka, Fika, Matengu, Minya, Yemenya, Messi, Maja, Gomatu, O, Play, a Messi, Alice, my wooden were O, Gake, and a Melo. Mauhan lo. Azon me susube ne nye ma wafu dada ula. Ne menye ngonglabu. Bubwe le bubule afisya ula. Medibe makle nou le konete to gbanto me. Tak bantwa. Aje gome kle kuku yi enyilya. Eye miyak le konete to wafu liyata wafu kuku yi de ke. Be matota nya ade. Azon ne matengwa kwa u kabak ntola. Eke ma miyakli. Eye megwe miyaduk beda aje e gome enu make. Deko mafunu na mimiliti fiyade uku. Kude tanya soya dengu le konete to gban tome tak ban toa aje gome toku kuwi enyiliaji e la bena atito galangu tinya enye bo metinya na mesi o chronla ke miya mesi o ukola ma ufengu sa wo nyenami
For it is written, I will destroy the wisdom of
the wise, and will
bring to nothing the understanding of the
prudent. E gome se la ufe gome se seda.
Where is the wise? Where is the scribe?
Afika nunya lale. Afika agbalefia lale. Afika keke siamepe anukucho lale. Alo menye ma utro keke siamepe nunya uzu. Bo mechichi ode. De matengwa akulo nyamakea. Alo menye ma utro keke siamepe nunya uzu. Bo mechichi ode. Ekem de nuka enye keke siamepe nunya. Bomachichi Alo menye ma utro keke sia me fenu nya ozu bomachichi ode
For after that in the wisdom of God the world
En la bena esim keke sia me meto yen to fenu nya jesi mawule mawu fenu nya me o ntila
But it pleased God by the
Ke ejema unbe ya to pande de bomachichi nya me Aho amesi o aho sala de magatengwa khla kuki majroa ni do tonwi
After that, in the wisdom of God,
en la bena, esi kiki ame meto yengu tofe nunya jesi mawu, le mawu fe nunya me o ngutila.
It pleased God by the foolishness of preaching to save them.
Ya tok bepande de bomechinya me aho amesi o aho sela. En la bena, yuda to bia jesi o, e ye hela to tia nunya yome. Ke miya wola miye de ak bepan Kristo. Amesi woklande ya chito gangula, esi nye nukekle na yuda tou, ple bomechinu na hela tou. Ke kena wo amesi wo oyola, yuda tou ple hela tou siya, nye de agbepan Kristo, si nye maupe ngusen, ple maupe nungyala. E la bena maupe bomechiti nyanu wwa amegbeto, e ye maupe bojo bojo siya nguwa amegbeto.
Second Corinthians,
hey, yeah, le Corinthi the 12th chapter, velia, ta vie, velia, the 11th verse, de kelia, Paul speaks, Paul,
I am become a fool in
Mezu bomachila. Na ke miyawezi jinye la bena, nyela, miyawe la kafum, hafi.
For in nothing am I behind in the
very la bena, nyeme chimekbe, le nane ke mele, apostolo si woko akbala, nguo. Wenye nyemenye naneke afi o.
Let us pray.
Minami ya dokbeda. Apeto Yesu. Sokbede nga fensia o ngun fensia. Esi wo wo glolen keke si wo vayime. To apostolo gan paulo ji. Alebe emi akpo jideje to wo seseme fensia. Nemye wo wo. Wo ngun do le miyape akbeme.
That we might be the.
Be emiya. Nyanye maupe asinu dowo wo si wo me. De no no me si wo tia be mia no lanu. E la bena mie biele yesu pen kome. Amen.
I'm going to preach tonight.
Mele ma unya gloge fien siya kena amilite pen ade wo. Ne apetola lon kude tanya siya ngumbe. Ame sagala. Azon emanye tanya se sen veto ade. be wato gake emanye. Me susu be ade agrokloe le ale simedi be made afiala nu. Minya anu gede woli egbe. Sinana be amozu na amesagao. Nene maemye yone. Eye nyagbe mala. Ne amiade masi po ula. Egome enye amiade singe ametokhi. Amiade singe nuto vola le amebububo. Eye dikeke. Deke emele mebe miado metok gede wo mienye nuto vola na mianewu.
I was going down the street one time.
Ke azom no yiyem le mododo chigbe de kale Los Angeles, California. Eye mekpo am saga nto ade si le nu wom saga. Eye eno zozom le mochi menye dokbela o. De ke le ko abe amede si le tro metadi di wom ene. Eye meye de mo ape akpa ke mebe makpo nu si wom wole.
Everybody was turning around laughing at him.
Amese me no totro mu ke no ekpom. Le epe nuto vuo wo lata. Mede gesi be eto gesi pe ade po epe akota. Eye me susu be makpo nu si kum ama ole. Le nuto vuo la toke siang. Eye ale eno. Mede gesi be esi ama onu no ekpom la. Wo no ekum. Keke. Gake je abe ya pe nuko koto vuo ene. Eno jijo nukum. Eye nukoko si pomevi ama bubu ono kukum ne la gife ududu le engu gake ewa abe ekpoko didi le nusi womu ono la men. Enyo emakata kwe kude engu ne amyade akpoko didi le nusi womu ole la men. Tokwabe enye amesaga na amabubu ha ne ekpoko didi be nusi womu yele le tepela ekema. Neno anyikli. Eye esi mete gogo ngutu swela. Mede jesie le epe akota atisia. Le pe alo atikpe adejila. Ongulebe menye bomechila. Eye le etela ongulebe na Kristo. Menye bomechila. Le ngongulo jesi gawo me. Le etela eglobe na Kristo. Eye ameseme no esi akum. Eye si ngutu swela no amehasi o no fe udum la dometum ke no yiyim la metrobe makpo nusi le epe megbe. Eye bebya jesi gan lo luade le epe megbe. Eye le epe gomela eglobe azon ameka enye bomechila na. Enyo me susu benane le esile afiman nyekwa. Gake eje abe amesi poko di jibe ye te ngunye bomechila na Kristo. Eye emma blom paulo lelebe yezu bomechila na Kristo. Novi mtu troy sito nyanywe blibu wape asitala udome honye viviade enye laula eye ekodole kuyade komotide epe asimu le hanlafe flimme eyi yade mtu wade sinya enu alonyo mwade a tengo anya dole kusi komedi wonye gake a aduoken ale be wakwede agbala elebe be wala epe asibi de etonda eye asibi de evakwele epe asi de kangu gake epotonye lanflila eye jamania toso ya de li sino do wonkli le lagrapia le Los Angeles atima ale no agbagba jembe ya klo jamania tos sue la ve na Kristo. Egblobe enye Lutheran to. Eye mas nai. Edi kone be enye Kristo to la bena enye Lutheran hame to. Abe ale si oglone ene. Ale le zan ademe la. Gome koko su novi mtu troi si ebe wakule yi solime. Enko enye Harry. Eye Harry le jamania be me. Enye Harish. Ke ale uyone be Henny. Mye se nyakwe mako. Egblobe. Heni, alake ekpo edobe na vamia yisoli mefiesia. Enyo ekblobe, mekosebe mayi. Ale, woye gbadebe takwekwe ade, afisye ono gododura takwekwe womle. Eye, wokonya kura menuva van, keto efe jina Kristo. Oh, esi nke la, jamania toswe, si ano, jijokpom. Senkule senkula, azonto kwa meko. Ako efe asio de yame. Ekblobe, wakafuma u. Akbena wo, apeto Yesu. Eye esi ahe wo amesiame kwe susu, wo dome amesiame. Nyikwea, ezu amesaga na laula si wokata le bakamame. Eye ano la flim, eye wade asi apeto la ngububu me, ke ade asi ajitafame. Adahe ladi, azon ayaga gole agaka ome. Menye adafajetwe oga ke, kple lolo dodo na Kristo ano gbogbo mbe o ale gbogbo me lo we Yesu niya ese wa no zo zomko aye agbo eye dokoto lava ke kwe wole ese awo mesi wole zo som kele agi famla ke dokoto la eya mekpo do dokoto la kwa o eno Yesu ngubu eye wo gade asizo zo me pe asio le yame eye adati wo not sim le epe alogo weji wono gbogbo mbe o mau ale gbogbo me lo we eye dokoto la globe hani Lukapele kiki ame jode jiwo. Eglobe. Ame siyame lele bakablibo la me. Le nufum kude yungu. Lukapele kiki ame jode jiwo. Hani. Jamani atoso la globe. Oh, dopeto. Ebe, utiko kwe na mau. Mekpodede. Eglobe. Ekwa nuka. Ebe, mekpodede. Eglobe. Me yide. Dokbe suyade le atisi akle no vingu tutroy. Eye, me mekpodede. Eye, yesu vanye jime. Eye me yokle lono ale gbegbe e gblo be anye de e yide school of ofe hatutu magbo e gblo be ende e be nti ko pe na mawu e be akpe na mawu de school awuta e gblo be enya ne eto gwade silezozom le mochi eye ne de school okata dale emula na ne ke maga suso na wo o ne gbe gako gbegble sonko enyo Nyemenyao gake ewa na mabe jamani ya toso ema tojo. De skulu okatanda, skulu wenye nusile nwa pufu. Eye mesusube nume lea hamea pufu ya dewoyi. Lea nkububu kwafu. Azo esi meto ame osma pope le preskot bona nkeke vya dewe sila. Menok bedada fukwa muke deje siye alesi. Yapon bowo lifun le phoenix gbeoji eye se popo le o me afima se popo nyakpo afisike esime menye ngutu vie no atimala meklo anyi otwa te fe mawo bewo menno anyi na nyawo o we ya tasrewo ayiwo ple bubwa o ko nguwo no agbedo eye tete mekpo bena wo bubwa gbedada fola ngudo wowo eye Le gbedada fo la nyekpona numa srewo kple sopopo. Eye le apenye me afima alo apesi emye kaya mela. Novye nyonu lason mesusube le afisi angdisi amekwi. Ke sopopo ade le esye le api ape keke nu. Anyivyade. Nusianu si le afima nye kesongwe yata. Eku anyivyade. De ko gbaja de se je wo do so popo do le e kho ve ko kle la pe go de shade me e ye nti sian di la ele na mbe madugo ada wuti so popo mau ne nye ma wuti wo la wa ku e ye wa e ye gawula ele be mato atike wugu ade wo ha awude woji anya la klevio da le wo mu ne me nye ne na mo la nututu yawo aduo e ye me gbe ne mi eto e ma ngu yi die afo bla etoto egbola So popo adewo le memiem de afima eye le gbedada fo ha wo le memiem eye na tenwa kudo si goglo afo blave deko wano abe powder guene menye na neke le kika mewu budeji sonko o eye tikui mali o ke ameke wu atike nawo nikuya Esi wele sopo popo yaji ne ekbe mewu atike nawo wo eye mewuti wo la baba wo alo yue wo nututu wo adu wo fio geke yue wo matengwa kanu ema sile bedada po atima ya ngu o eye nenomake mehiyabe wadu vine awuti besiakbe o enye wolape nu wo wo esi ya nye nukuchake fe nutro wea
At today, the reason Christians
Eye, mesusu ekbebe nusita Kristo subo subo bazo school ade na ameola enyebe nutro weawo sopo le nia si zan ke minye Kristo to akwa kwa wo o. Hatutu ade si wolebe wadubina aha wu atike na eye ale atie wa no hamiame. Matengwa susu hamekbantua nusi wonye ato ya sople nutro weesia wo ekbe. Esia anye nuwa wansi pe asi le wujwe le nusi hamekba tova vantua nyekbo ma wujikosela se sema wo si wo kogbo kokwi. Mi gadu jina wo o, me hia be miel ya si kome na wo aklo na wo be nya kho wo de esia me ne esia te de di wo ngula wa jo ayi bubu me eye mia wo wo sbola ne nge be wo ba afisha aye wo jo le ke me me e mai nge nutro we chaka chaka ya me no ta me bum le Michelangelo pen ta ta gba to la ngu me kho se be ti en dudu ble to lai me su su be ya tai Demienya asiesi nu tatagba to ma akhona wa ade dollar akpena ne si o ma tenwa akhla o ma gogo gba to ma o wala bana egbo asihohon odo asirenu wo koko alegbegbe de ke mi tenwa fle pe trowe bu pochetwa ya abe dollar ebe pe emmatae egbela ame ometeusi akoseto akwa kuo fe musasa goma o wozu sukul ade mienya ikia megena de numa me ade tokwe me elegbegbe be vlavula elebe ya hoskulu ade be wajonwa mito ame ade na vakpia chi si tovo vovie ekema ezu school na jijimema menota me bum nyito ade ameke atengwi ameke menye school ebe o enye school na ame ade mekwe sebe kikia mele adafa jem yinaken bemye nyabe yade wenye si ame oma katengwa adron fonu lenyi pele fon alo nya te pele fu dada do mewa dem yenya be dunya la uma gate nwa tro nya lenyi pele fon do mewa nyi ko ale si wosi do le akote da jibe bibla na trova khamia me alo aba bibla na trova sukumea o me ganya mo si dunya hehela ato o mi bu enpo ni menya ale si wolele indiana tisha o gakele arizona to come la e titre de sengu tibe wa khle bibla le suku mesu su bene na make wolele indiana lela le to kopu kwa ukata me ela bena nyonu jima fose to ade tro do do blibola ke mi don kweji e titre de sengu be wa khle bibla le bia pe tia ha suku o me gake fose to fe a jonana de asi jima fose fafia te le suku o me Dunya hehe, nyehia Abraham Lincoln bubu, nyehia Patrick Henry bubu, nyehia America to ade si achitre, meka afisi dunya hala odo o, eye wa yonyi benyi, eye von bevon. Demye nyabe egbepe maunyaklo la uma atengu atronu si le tepe wa, maupe nya alo komahato onko hame, ume nya mwasi wa to o. Oma atengu atronya le nyi kule fondome o. Menyabe bibla glo nene maga kemia fe hamia glo be nyikuya mutete mele ame wongu be wa dronwi to fongbo o eye nu sia nu sito vovo na bibla la enye alakpa mau fe nya nye nya tefe eye ame sema fe nya nye apato esi titre de engula eye be na jagba ba no titre azon lele eye yade menene mala eye na no titre na nu sile tefe la Nazu school ade mi nam ya yo amafiande wo matengwa susu nyagbladi la noa lenke ke gama sime wono agbele jojoma nu nyape agbeno yi gama sime wotu pyramid wo kles things wo esime wa tengwa adope chibe ti areke mele alili ma o to jojoma nu nyape nu makukume amatiti si anye si bato he globe ti le jaja geto difo To that generation. Noah nye school ade na jijimema. Ezu school. Let's think of Moses. Minamia bu Mose ngu. Mose esime wo yide fara ugbo abe ale si miye gule ngu disi ayene. Eye Mose yi fara ugbo ke gblo bena. Afetola dombe maklo kulu disi awo adogui. With a stick in his hand. Against the great army. Ple atikulo de silepe asime titre de afakoga si dukiki ya mabilbo uji langu. Farao, lepe jojomanu nyakata me, esu sube mose nye skulu ade, eye enye skulu ade na u. Matengwa susu nyakulonji la elia lepe nkeke gala me, esi nye nutove ofe akono yigande, esime akabu ple isbel dukiki ya meji, abe ale si wo nɔ le ŋkeke mawo me kple nutɔvewo katã kple nu siwo Isabel ti be yado kple ale si wòna nyɔnuwo katã do nu abe yama ene kple eƒe nusisi ɖe mo hele edzi yim eƒe nutɔvewo nɔnɔme si wòna eɖokui la. Eye ne takpɔkukutɔ kukui aɖe abe Elia ene va do ɖe kpea dzi hetsitre ɖe dukɔ blibo la ŋu la na Ahab la enye sukulu aɖe ele teƒe. Amos nyagblɔɖila esie wòva Samaria le ŋkeke si me Samaria nɔ abe egbe ƒe Hollywood ene la nyɔnuwo le mɔdodo dzi ƒe awudodo eye dutoƒo ahasiwɔwɔ gɔ hã ale sie wonɔ agbe ɖumie henɔ agbe le gbɔdzi afi ma heɖea asi le ŋutsuwo ŋu e ganye dutoƒo hasiwɔwɔ kloe egbe le mia ŋkume tututu. Meyi teƒe aɖe nyitsɔ zɔme be madi nane aɖu eye ŋutsuvi kple nyɔnuvi suewo le afi ma nɔ abɔ kplam na wo nɔewo henɔ nu gbugbɔm abe nyemenya nu ka o. Eye enya nɔvinye nyɔnu sue be ema ŋutetelie be enye ahasiwɔwɔ gbɔa ne ŋutsu aɖe gbugbɔ nu na wo la ŋutete lie be ewɔ ahasi kpli gbɔ mele be naɖasi le eŋu wɔa gbugbɔ nu na wo gbeɖe o va se ɖe esi miaɖe mia nɔewo elabena lãmetiwo atu kple asi ƒe lãmetiwo siã le nuyiwo me miese egɔmea. Eye ne ŋutsu kple nyɔnu ƒe lãmetiwo do go la meka teƒe si wònye o la miewɔ ahasi le ŋutete me gbɔ eye mele be naɖe asi ŋutsuvi aɖe na gbugbɔ nu na wo o va se ɖe esime wòaɖe moxevɔ ma le mo na wo eye ezu srɔ̃a migawɔ nu ma o enye ahasiwɔwɔ enye atuƒome kple asiƒome ƒe lãmetiwo tsakatsaka. Nu kata ŋutsu megbugbɔ nu na ŋutsu nyɔnu megbugbɔ nu na nyɔnu le nuyiwo dzi o elabena lãmetiwo medo go o wodzia viwo to lãmetiwo ƒe gododo me eya ta eganye dutoƒo ƒe ahasiwɔwɔ ake kloe le afi sia fi mikpɔ ɖeɖefiata flowo dzi eye nu sia nu si miekpɔna la asiliameŋuwo kple gbegblẽ sɔŋ mewɔ ya be makɔmakɔ nyenye le dzi dem o aleke woate ŋu awɔe esi woanyɔ sesewo le wo ɖokuiwo me to nyɔnuwo ɖɔɖɔ le nu me evɔ wonye be enye ahasiwɔwɔ mawu matɔe ake o negbe dza mietrɔ dzime ke azɔ esime wogbɔna la nyagblɔɖila gã sia Amos wonye abe nyagblɔɖila suewo dometɔ ɖeka ene elabena womeŋlɔ nu sɔgbɔ ku ɖe eŋu o gake aƒetɔ la ƒe nya nɔ esi eye ekpɔ duma ɖo ɖa wotɔ wo ɖokuiwo keŋ na le abɔwo me ŋutsuwo nɔ anyi tsɔ abɔwo kpla na nyɔnuwo eye nyɔnuwo tsɔ abɔwo kpla na ŋutsuwo tututu abe Hollywood egbetɔ ene ezɔ to duma me hegblɔ be mitrɔ le miaƒe dziwo me alo miatsrɔ enye sukulu aɖe eyɔ eɖokui klo be tagbɔ gbegblẽtɔ na wo. Yohanes amenyrɔla esi wòva kpea dzi la na ŋkeke ma ƒe kɔmahatɔ ŋkɔ ƒe kɔnyilawo la enye sukulu aɖe mɔnukpɔkpɔ sue si be wòazu nunɔla be wòato fofoa ƒe afɔtoƒewo gake egbe ewɔwɔ elabena mawu ɖee ɖa tso kredo mawu kple kɔmahatɔ ŋkɔwo gbɔ elabena eƒe dɔ nɔvevie akpa ele nɛ be wòaɖe gbeƒã mesia ƒe vava eye esi meɖo naneke awɔ kple farisitɔ alo satukitɔ alo nukake o la egbe nu le woƒe hatsotso blibo la katã gbɔ eye wògblɔ be migade asi gbɔgblɔme be Abraham nye mia fofo o elabena mele egblɔm na mi be mawu ate ŋu afɔ viwo ɖe tsitre tso kpe siawo me na Abraham kena na eƒe ŋkekewo me ƒe subɔsubɔ xexea me la enye sukulu aɖe ele teƒe esi yesu va kpea dzi la na eƒe ŋkekewo ƒe subɔlawo la eya hã nye sukulu aɖe elabena wogblɔ be enye samariatɔ tagbɔ gblẽ na wo edze aɖaʋa le nyagbe bubu me la ame kutu enye ema le amewo gbɔ wo aƒetɔ kple ɖela mewɔ ya be paulo si xɔ hehe tso gamaliel gbɔ be wòanye nunɔla eye mɔnukpɔkpɔ li be gbe ɖeka wòazu nunɔla gã eye le eƒe mɔdzi yina damasko la kekeli wɔ nuku aɖe ƒui ƒu anyi eye wòwu mo dzi esi wònye yudatɔ henya be dzolilikpo mae nye nu si kplɔ yeƒe dukɔ la egblɔ be aƒetɔ ame kae nenye egblɔ be nyee nye yesu eye esi wògbé nu le eƒe sukudede gbɔ la egbé nu le eƒe mawu nusɔsrɔ katã si me wòxɔ hehele le sukuwo me la gbɔ ke va zo mɔdodo dzi mawu nyagblɔla gbɔlo aɖe enye sukulu aɖe egblɔ be mezu bometsila eye amewo susu be eƒe tagbɔgblẽ megale eɖokui me o egblɔ na festo be nye tagbɔ megblẽ o deko wònya aƒetɔ la gake anya aƒetɔ la le subɔsubɔ hatsotso aɖe me la mekpɔ mɔ be mieda esia ƒu o be nanya yesu egbe sia le subɔsubɔ hatsotso aɖe me la nanye sukul metrɔ o mate ŋu anɔ esia dzi fũu gake medi be maɖe abla le gbedodoɖa fli la ta
That little German priest,
Martin Luther, Germania Father Suema, si, Bedecato Communion, the free Bede, Atrakia Ogia, Ye, Oglobe, Esia Menge, Yesupentila, O, Esia Ye, Aboloco, si, O, what, Sale, Afima,
and he declared that the just shall
be. Eye, Oglobena, a major joy, and not Belecosome, and yes, Culadena, Catholico Hamia, what and what we de Emata Hafi Gake. Enye school ade eye de kode asile ngu gake etrozu school ade na jijimema John Wesley lenkeke si onye English blochife makomako nyenye gapuku gamba me esike ne menye de Wesley fe nyonyo vakpia chiola ifia makata ble makomako nyenye la fisefi eye Anglican hamela tekeke va se alebe Nyonyo ade keme gali o, ale Calvin taupe susuma togui. Eye esi John Wesley vakpi aji, ple koko ewa wofe nya, keno makomako nye nye la kulomda la. E trozu skul ade, megbubole amegan Wesley pe nyaglom, bede kale epe akbale me, eno moji bona, eye England hami ape ame ade, wo katang susu be kutu ale wo tote de moaji amegan wesle nye amevi mesuari asime se gladiasia susu be de ko ya photo mene afwani ale et tote de moaji amegan wesle son va que globe ta flati amegan de na lo atera le moaji mele plak plak plaji eye anglican tola glone bena nye matera le moaji na Boom, chilao.
Mr. Wesley politely tipped his hat, walked around him, said,
Amegan Wesley joy pe kuku bubutoi.
So you see,
that was me one
who was
Eata mikwa. Emma nye amyade sinye school.
The kanye
na Christo. Evelia nye na hamala.
So you're somebody
Eata enye school na amyade.
When the Pentecostals came on the scene 50 years ago,
Pentecostia ova peagia no pe bla tomba yila.
They said people were crazy.
They were je arava. Onye school wo eletepe.
Because they condemned.
Ella bena wo bufonu be blasi wo no hamia pe agbeno yo me mayi hati ova peagi.
But what has the Pentecostals done?
Gake nuka Pentecostia wo.
Wo
tro yide kedede sime wo toko le lagbote. Wo tro yi koma ha ton kope nu fiti fiti wo wo meten.
You know what? It's time for another nut.
Minya nuka ya. Game suna school bubu ade. Eh. Game suna ame bubu ade. Ele tepe.
Notice. A nut.
Mi degesi. School
Before
ade. Ati school ade ano anila. De school blanu ade li. Si asode school mangu. Eye school mala. Atrode school blanu mangu. Neme trode ngwo la keme so u.
Notice. All who was
Mi degesi. Ame si okata trode ngwo le. Le no apen keke omela. Trode nyanyu apen beda singula.
Noah
singe school ade hewe ya da kapuame. Ekude nusi. Woto trowo le langu. Nusi ngu wotro wodo. Ne wotro wode kika mengula wawe akhewo. Ne wotro wode nyalangula. Eye ahewo. Ekude nusi ngu wotro wodo lakbo. School kae nekplodo. Gake Noah. esi wonye school ade ple mawu fe nyala school ade na jojomenunya fe agbenoyi la ple na mawu subosubo fe agbenoyi sime wono agbelela ehewo amesiwe la kpo dede ye adaka huame amen wo dometo si wo dodi la school blanu si wo wo dongo na school la elebe watro school blanu la de school langu e ata satana school blanu ade wo ple school ade wo le esi e ya ha School blan wok le school wok singe keke siame fiadupe woto. Farao hange school ade pekpe na Noa. Alo na Mose, abe ale si Mose nye na Farao ene. Farao toye pe jome nunga pe aye wokata je epe dukwa de edukungu. Noa, esi wenye school ade na maula. Ehe game aye ngbedodo nyugbanchi eto alesi wo trowe lagbo ehe game la dukwe cho egypte abe alesi no ahe game la dukwe cho ekikame de adaka vwa me ene mose ehe game la cho egypte ye maufe ngbedodo nyugbanlaji yesu globe aso mi ponyue la bana school kle school blanu siawo di de kaso gonto deko na lenku de totrolangu Matthew blavovo ene blavovo ne me eglobe aflometetia ugo ha azo a america to kle koma ha chon kopo ki ya me blibola nia school ade methodiste baptiste kle presbyterian wokata wokakade esia ema me eye wokata wole jirewom eye esia kata megbela totro de kapu me vi blawo de school blanu de kangu ale mauna wo school blanu ade e do school ade do de wo ikia me ha me ope adang de ha
That's right.
Ahe wokata pufu eletepe.
It's true.
Awe kudo ahe wokata afufu ikia mepe adang dehala. Ninya eva afisha etepe mejidio. Nane kema tingu ajo u. Kuswa reke me liese. Meto nane kekbo u. Nyon wojibe yowa deope awu wotadi. Wojibe yowa do atakyo. Woji nenema evo aga no hamiame. Wojibe yowa doki ni siya wokata. Alo nuka kemye yona nusia u. Wojibe yowa nonenema evo. Wojibe yowa no hamiame. Wojibe yowa dogli ado apa aduwe. Asubo, emanye subo subo. Azone de gamela singela madokwe jinami. Emanye gopovon subo subo. Ano edum nenema eye, ano numa uwom. Matemwa dokwe jinami le. Tron subo la ope, tenyuba uji. Ujibe, yewa subo ale ope da sedidi la mede asye ye. Aga poto ano hamya me. Ale mauna skula de wo. Wo ame eve alo eton. Deka unko enye LDS Presley. Deka unko enye Patibon. Ple eni fall. A temwa jiha. Ple nubu bude siade. Eye aga globe enye Kristo to. Enye skula de. Ome tru de nyalangu o. Esokbe. Azon. Me globe en ma uen mule gafoku afame. Eye ede. Gake mi doto. Hikia mele skula de jim. Abo sampo ekbabe wasuosi. Wotrode engu koko. Gake si me wotro kikia mede skula de ngula. Tukwa de li. Si wo yobe ngbetola. Wotro ya ha.
Just as sure as I'm standing here, God will send him a nut. That'll pull the bride out of this chaos.
Kakade jiteko abele simetitre de afisiala. Mau ato school ade do de wo. Si a henge tola dui. Le begles yame. A yi mau fwen kume. A nye school si wo trode nyalangu.
A critic a few days ago said to me.
Deklimi de la de glonam anon keke vyade wo le tukson. E globe. E nya. Ami ade wo to wo skulu ade. Eye ame bubu wo to wo mawu ade. Me globe enyo. Ema sobe nenema. Me nyabe de wo le jitimbe ya henya de ngunye. Nikuya. E globe ame osusu be enye mawu ade. Me globe enyo. Deko. Me nyabe ame ume wo nenema uga keme. Me nyabe eme se gome wo elabena. Ele nguti lang banle lape akwa keme. Nikuya. Eye ata me nyabe eme se eme o. Me nya esia o. Eye ata me globe. Ema me jitibo to mawu fe nyakbo o. Alo, miyekwea, anakobe wanye be miyebu o. Nyenya afisi miyetitre do. Nyenya tojifu sipumeji miyedo. Ple ya sipumeji lefum. Nyenya alesi otro miye. Eye, nyenya alesi miyepe skul lale. Eye, nyenya afisi miyetitre do.
I said, that's not contrary to the word of God so much, is it?
Mekblabe, emame titre de maupe nyangune na magbebe o. Alo, me gblɔ be ɖo ŋku edzi esime mawu dɔ mose ɖe israelviwo gbɔ la mawu tɔ mose wɔ mawu aɖe ele teƒea eye wòwɔ aron nɔvia ŋutsu hã nyagblɔdzila aɖe ele teƒe nyagblɔdzilawo katã yesu gblɔ be wonye mawuwo wonye mawuwo amewo ele teƒe mawu ɖui nenema miɖo to nya si me ɖe gbeƒã kple nya si me gblɔ ŋdi sia mawu la eɖokui ɖe alẽgbalẽwo megbe nyogbalẽwo mawu la eɖokui ɖe amegbetɔ ƒe ŋutilã megbe mikpea eyae nye nu si wòwɔ esime mawu ɖe eɖokui fia le fifia me la eɣla eɖokui ɖe nutsɔnuƒe megbe ɖe ame aɖe ƒe ŋutilã megbe si woyɔ be yesu etsɔ nu eɖokui heɣla eɖokui ɖe ame aɖe ƒe megbe si woyɔ be mose eye wonye mawuwo menye mawuwo o gake wonye mawu mawu ɖeka si le eƒe amemeɖɔlim hele nu ɖeka ma ke wɔm esia yi le nya sia hem vɛ mikpea mawu wɔe nenema enya be ele be ame nakpɔ nane ele mía dometɔ ɖe sia ɖe si wotsi ɖe xexe sia me abe ale si menɔ egblɔm na mi ŋti sia la ame aɖeke mekatɛ be yakplɔ mose ɖo ayi afi ma o mawu mewɔa dɔ kple ame eve gbeɖe o ewɔa dɔ kple ame ɖeka esia yi ame aɖeke mekatɛ be yasrɔ̃ mose o ku wònye dzɔdzɔmeku be woadze agbagba srɔ̃e be woayi ɖe dzolilikpo ma me kpli ta womewɔ amewo katã ɖe wometsi mi katã ɖe nɔnɔme ma me be míaŋɔ ɖe nuwɔnuku ma me o gake mawu da ame aɖewo ɖe anyigba ŋtsi be woanɔ yeƒe teƒe abe eƒe teƒenɔla ene eye eɖo eteƒenɔla ma tso mawu me bena wòage ɖe nuwɔnuku manyamanya gãwo me be wòade dzesi eye wòaɖe nu siwo dzɔdzɔme susuwo mate ŋu ale wò la ɖe go ehea mawu ƒe nyaɣaɣla la ɖe go egblɔa nuwo do ŋgɔ nu siwo li kple nu siwo nɔ anyitsã kple nu siwo le vava ge nu kae wònye mawu mawu le ŋutigbalẽ megbe amegbetɔ ƒe ŋutigbalẽ esia le teƒe tututu sam kenelli nɔ agbe le tucson eva afi sia kpɔ anɔƒe geɖewo eya kple amegã kidze eye wòkpɔ dɔyɔyɔ tso dɔgbomebi dɔvɔɖi aɖe me anɔƒe geɖewo esime meyi afi ma adame si va yi la kpekui aɖe nɔ sam ŋu si ke dɔŋutinunyala si le afi ma le tucson do kpɔ elolo abe mablekpe ene nɔvi ŋutsu sam kenelli miadometɔ geɖewo mianye eto ohio eye wòyi ɖe dɔkita gbɔ eye wògblɔ be sam dzraɖokuiwo ɖo kɔsiɖasi gbɔna maɖe kpekui ma ɖa ŋkeke eve tso ema dzi egblɔ be ɖekpekua ŋutɔ ate ŋu ado le ŋunyea dɔkita egblɔ be mate ŋui o kpekua lolo akpa ale wòkɔe ɖe ʋu me hekɔe yi aƒeme eye wòyɔ hegblɔ be medi be nava do gbe ɖa ɖe tanye nɔvi ŋutsu branam nuka ŋuti wòyɔm ɖe numata eye mede asi gbedodo ɖa ɖe eta megblɔ be sam ale aƒetɔ gblɔ esi wònye kpekula ado le eɖokui si eye le ŋufɔke la etsɔ kpekuia ɖe asi yi dɔkita gbɔ ke egblɔ be dɔkita la gblɔ be amegã kolonɛli nye mese egɔme ale si wòdzoe o eye wògblɔ be menye mawu dzixɔsela eye mawu ɖe kpekua ɖa nam ɖa le ŋunye biblia ŋutsu ate ŋu axɔe se dɔkita la nenema ke ko abe ale si mete ŋu xɔe se be nutete gama bu le srɔ̃nye ƒe axadame o minya nu tso eŋue mikpea eya ta egblɔ be anɔ ɣleti aɖe megbe esi le abe etɔ̃ anɔ kɔsiɖa eve va yi alo kɔsiɖa etɔ̃ esi la sam kenelli la dzidɔ sesẽ aɖe va dze edzi eye nyemenya eƒe ŋkɔ o dzigbɔdɔ alo dzi ƒe dɔ aɖe ƒomevi alo ɖe sia ɖe si wònye egblia nu ŋutɔ mawɔ mate ŋu agã tso esime o nenemawo gblɔna dzitoe eye eƒe dzi gbedɔ eye eƒe afɔwo te ʋu eƒe afɔkɔewo lolo wu eƒe atakeke ɖo dzigbe afi le aligo gbɔ ale wo kwe yide dokita gbo dokita la globe mi kwe ya feme le nguti fafa me alo yide doyope sam globe nge me dibe ma yi doyope o e globe mi kwe ya feme ne mi ato emlo abaje ye mega pa ata asi alo afo o leti ade ebe natengu akum miti de siade eye novingu to norman yo eye mi yire afima za mame be mi akpo novingu to sam eye ese mi dog berade etala afetola funu eye le mfokela sam ye dokita fe do pe eye ohe efe atalege le efe atangu titre de dokita lan kume ke globe pom da dokita eye dokita la dede di dopo mote ke globe nye mese eme o ebe troyi de domen ke globe amekam metonenye edongbe nyemele de keme o eglobe matenwanye kristo to evo manoko mahaton ko maume o elebe na no deme mikuya emma kata ku dokta nya sam nye school adene eye eya hanye school adena sam to nyamato kwibabia me emegbe nuka ejo sam va eye obe nuka matenwa glona me adesi biam numa utogui nothing to brano glona obe enye hamereka ho sili lameto medo eme o menye koma hatonko wonye o de woji wode eme ape nothing so yade ano uleti ade vaiji siode nothing onu norman fe akome menglobe penko enye nyonu chetugwe ade si aho abe pebla eto ene workplace rado mekla eye wo khofu mekansa ke enono no me ade me alegbegbe be bebli hafi watengu azon eye mlebala e ganyira de jia lebe dokita wo dui abaji eye dokita wo no esram ko basere esime ye yana de wo ne basere kuragbe si agava aku afi kuragbe nado eye afi no normal to modern kwejo la balaji ke kweva afisia eye wo lebe wa lede asi le sikime eye esi de bisola no akima no mumu aye akbola kefu yi alesi watangui uti gbala kata lenguti didi wonye eto kansa gbo vume kansa meglobe enyo matengu adogbe rade tau no vinyonu ke eno akwepa jembe ya fonu eye adati ole epenkume eglobe me meglobe kristo tonenya eglobe menye metodisteto meglobe me mele biawombe de enye kristo toa eye obe de jibe ya globe menye kristo hame metoa meglobe o apeno mejibe maglobe de woji woto maupe kokomea eye elon apeto yesua eglobe enyo menye hamea meto kukuku meglobe ne mawu anana tia akbela de na dongbebe ya trode ngunye eye de na demobe mafia wo apeto la femo emena kowua eglobe me donu de siade ngbe na mau ne edenye akola masubo eyama ema itututung te gare fabe ale apeto glo esi meka wo jajrado o wufunu si one jajrado na woku egbeto agbe juragbe enyema eye wole nebe wakuku ragbe mele kukuge o kosira gbe siba ya no kosira deka to kosira gbe sela nyekle mie no anyide home efe pepe me jide ji pom blai tokle ji fowo dokita globe woma gatengwa akpo fume kansa pe kuya de kele afya de keu eye wajibe ya nya eye medwe da be wanyurele yesu kristo pen komele agble me fe tifme ade me le afetola pe moji might be a nut. But if I have school ade yake newo kom de chila mahe amokata afak bonye me ida srang to be silia nya pokaule afisia tsalakpo leo mesia edo nugo khowo fe tufe eye menogbedom dade ameade uta eye medogbedade afeno suade sipe nkwenye lokalata mekhwe sebe yai eye wo wotone siwe ne song na kansa eye dokita wode asile emube waku eye metogbedade eta he glone bena mele kukuge o ke bongu ano agbe eye duafe kuyareke megale afyareke u eye le ematala epofo meto blape fo enyiva titrede afima upodede he yofunkule bopokokwi atengwa nye skul ade kake ehe ama ukata va ekbo esiwo lavala nwa enyebe wa true de nyalangu ni ponu si medibe magblon me kholeta re siva etomele me o ele leta pe akpala metichila k kele sivayi esi me meno atepe mo sosol mela alo adama sivayi pedeka esivayi utuving dia tode si oyobe oscar si emie da de le mogachia chi makli la enye afisi magrona mi be afetola pe dola aklo pedeka jureke ma ple ple sisi blisi chokpo hema dadole afisi mi kata mi edon kuji alang tubi ma esi me mezon kede ezon kede akbetola mele Adame sivayi, eye, esime bude biyato asine be ma biya yagrala, ede epe asiwida en no sodum. Edo asiwi mao ke no klalo be a huajo, katolikito o nye medu naneke a wakule emao. Lekele sivayi me esime mpete su esila, en no titrede afima le ya haji, esime tada no mbe afima no kukumple jitwame. Eglobe, dena lo atrova adugweda de eta. Megide intiata ofe hoswe mamele afima. Eye le afima la ukata ofu kure vidada siangwe ye wono kukum. Ma tengwa adung English gule aglonya chile kape nga o. Ke gbobo kukwe la diva. Ke blona vidada la. To gomede la. Singe vya nyon vilaji. Nusi vajola. Nusi wonye. Goha. Eyo ipenko. Ke gbloha. Amesi wonye lane. Ple. Kota sime wutu ple. Ale si nusi ha ava me. Eye vidada la fe lamesen make. Ke mfoke metro yibe makpo woda. Esi med. Do so ye akwadrope blane no aliade chim wokata wono afima e yakbele wokata eno soji yinabe yasia lansichi anyi e ye meglobe eto zames medokwerala meglobe miafofo sile chipo meglobe louis me emanye katolike tofe gwedudura nikata mie toji ke ale tare mede asile miangu e ye meglobe azomele akpedage na mau mie klena gwedudura o De mie dua gbeda. Ek blobe mie o mie ganyan katoliko tau azon o. Ek blobe. Mie jose. Abe alese mie jose ene. Mie jibe. Nak plomi kata yi. Eye na nyuro mie abe alese enyuro ame ene. Mie jibe mie ho bobo kokui. Le mo ajitro gbona la ngutu vila bu efe so wo. Ano uliti ade wo dungo na ema. Umete mko wo o. Eye, mofya lala, no kuchemdi. Pena, oska, enyanu uema, be, nade asile soma u mune nama, amegaki okle sisi blisio sokbo, wadu soma u vole e isi ame. Eye, weyeji no tetemde ngunye. Eye, okle lezade me bena, mabia u nane. Blobe, yo. E, blobe, novin tu branam. Dugbe rana mau. Mau na gbogbo nye so vi o nam me gbobe put gbobe sisi blisi duwo hoho e gbobe no vi ntu branam ya mau mau na gbogbo oscar pe so vi o ne me gbobe e khonya majisi ya oscar
I believe
e gbobe me khwese mau na danye kpodo yoyo mau glo afisi sisi blisi la le na wo afisi adela la le mau ma sinya afisi adela la le la nya afisi nye sowo le mikuya anno fede kavai esi me metitre de afima kpakle fred softman amesi ha le afisi afiansi akple billy paul vinge bokoko kwe diva megblobe oscar naga kpo wo sofio one not titre de snome leta la le afima afifia wo nglonu nam kosira sibayi eye me kwele tidagbe Evado Atisia, elle leta ofe akpa mefifia, novingu tu Branham, Oscar kpo epe sovio o le titre de sunome. Aleke wote nguti ape, amiareke menya o, le afima ngutu vila, lepe ape yisi ame masame, sino noa anyi sokbo ale kwebebe afobla ve alo bla eton, pe sino koto kukla wo, aleke wo wono afima vufongoli lakata. Le agamame. Oscar ate ngwa do seno di fokpa ayi wopo. Gake tande. Ma ate ngwa do seno di fokpa na epe so wopo. Gake ekpo wo. Le akweto la penyanu. Ate ngwa di skulo ade. Nyako edi se zire kakpoko. Eto ale si e otro we lakbo. Anson wo mate ngwa truide koma kato onko ade ngu o. Nyala de kan hongu ko ate ngwa truido. Gake ame ade wo li le kiki ame si wopo nyama jise. E hiya skulo ade be. Wakulong betola jwe le afisia, wotrui nenema, elabena ngbetola kule, ngbeto son la nye deka. Eye mawu nye deka, eye nyala nye mawu, elebe wato nyala atrui, eke ma esia ahe ngbetola dugui, tu komaha tonko siya ume. Ende, edibe ya renya klim, minya, edonku nusie ngume nonfum le ndisi ya la, Jinam, mawu, si la edo kwide, mutik bale, godo, amegbetɔ ƒe ŋutigbalẽ te. Ŋutinya sue aɖe eye megbe mawu enu. Taflatse be mele mi ɖe afi sia mliti bla enevɔ atɔ sɔŋ. Ƒome aɖe enɔ anyi nye kristotɔ ƒome. Eye le eme la, mebɔ nya sia na deklemiɖela sia. Ke le ƒome sia me la, woxɔ mawu dzi se. Ŋutsuvi sue aɖe nɔ wo si le afi ma ke evua na ahomu kutɔkutɔe dziketowo o. Deko vona yina kuku ge efua dua do kplɔ gɔme afi si afi ne dzi le tokem. Ale gbeɖeka zã me ahomu gã aɖe tu le aglia dzi afi si wole eye yanɔ atiwo ƒom eye dziketowo nɔ kekem miamiamia za do vɔ keŋ. Dada gblɔ na suetɔ be azɔ suetɔ heyi ɖe dziayi ƒoxɔa dzi naɖa mlɔ anyi ebe azɔ gavɔ o heyi dzia afi ma. Ale suetɔ la do eƒe anyimlɔmu lia atrakpuiawo trɔ nɔ megbe kpɔm nɔ avi fam afakplafa eye wòmlɔ anyi dze agbagba be yeadɔ alɔ tsɔ avɔ tsɔ ta. Mete ŋu le alɔ dɔm o. Dzikedzowo nɔ kekem miamiamia to fre sia nu. Ale wògblɔ be o dada ebe va afi sia nava mlɔ gbɔnye. Enyo nenemae wògblɔ. Suetɔ naneke mele wɔwu ge o. Dzikedzo ma mate ŋu awɔ naneke wo o. Egblɔ be gake dada va afi nava mlɔ gbɔnye. Ale dada lia atrakpuiawo ɖa mlɔ abatia dzi le eƒe suetɔ la gbɔ. Eye wògblɔ be suetɔ vinye sue la. Dada di be yeagblɔ nya aɖe na o. Egblɔ be suetɔ nyenye kristo ƒome. Míexɔ mawu dzi se. Eye míexɔe se be mawu kpɔa mía ta le ahomuwo me. Míexɔe se nenema. Eye míexɔe se be mawu lia be na etɔwo. Eye ebe medzi be naxɔ nyama dzi se suetɔ. Nenema megavɔ o. Mawu li kpli mi eye akpɔ mia ta. Suetɔ zikpui se egblɔ be mama nye hã mexɔe se nenema. Egblɔ be gake ne dzi le dzo kem ke va fe si nu gbegbe la medina be maka mawu si ŋutigbalẽ le eŋu la ŋu. Ale mesusu be mi ametsitsiwo dometɔ ɖe sia ɖe míesusuna numake. Mawu si ŋutigbalẽ le eŋu. Mawu si ŋutigbalẽ le eŋu anya ɖi abe sukulu aɖe ene na xixia me gake ele amewo katã hem va egbɔ. Mina miado gbe ɖa. Dziƒo fofo abe numetotowo ƒe ŋutinyawo ene la eye ɣe aɖewo yi edzɔna le susu aɖe ta eye enye togbɔ be enye dzugbe abe ale si wòle hã nye se egɔme le gbegbɔgblɔ si me wòva me le la me eya ta míeda akpe na wò fia sia aƒetɔ bena mawu ate ŋu awɔ aƒe na eɖokui ɖe mía me. Míeda akpe be avulele aɖe li si wowɔ si nye amedzɔdzɔe ƒe ʋu Yesu ame si nye mawu ƒe agbɔsɔsɔ blibo la. Mawu nyenye ƒe agbɔsɔsɔ blibo la katã le ŋutilã me be etsɔ eƒe agbe xɔasi la ɖo anyi womexɔe le esi o ke boŋ elɔ̃ faa tsɔe ɖo anyi ale be míate ŋu akpɔ gome le eƒe anyinɔnɔ ƒe agbɔsɔsɔ me le Shekina ƒe ŋutikɔkɔe si me wòle la me bene woakɔ míaƒe luʋɔwo ŋu kple ʋuma ale be gbɔgbɔ kɔkɔe gã la ŋutɔ na te ŋu anɔ agbe le mía me. Eye míezu nufialawo nyagblɔɖilawo kple bubuawo na amewo nenemewo aƒetɔ siwo le hiã me mawu ƒe nunanawo. Mawu ŋutɔ si le mawu ƒe nunana gã dzi anyiwo ɖem ɖe go le agbenɔyi kɔŋkume sia me eye nyagbɔgblɔ sesẽ la aƒetɔ be míenye sukulu aɖe eye míenya le ŋkeke sia me bena axɔ eyi aɖe esime xixia me age ɖe numame me abe ale si hame la le egbe ene. Hame yeyewo kple kɔmahatsɔŋkɔ yeyewo meɖoɖo sɔŋ ko. Ame si va kple nya la wobunɛ be enye sukulu tagbɔgbegbletɔ abe ale si apɔstolo paulo gã la ame si xɔ hehe be yeazu mawu nusrɔ̃la nunɔla aɖe ke hã egblɔ be yetrɔ zobometsila hena mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Eɖe asi le eƒe sukuɖeɖe ŋu bene amewo nate ŋu ase eƒe nyakɔkɔ siwo zrɔ̃ nyuie la eye egblɔ be yemeva wo gbɔ kpakple beblenyawo kple amegbetɔ ƒe nunya o bene woƒe xɔse naganɔ ema me o. Aleke hame la trɔ zu nenema egbe abe ale si wògblɔe ɖi ene le nye dzodzo megbe la amegahiwo age ɖe eme eye womakpɔ aleha la ta o gake egblɔ be yeva wo gbɔ le ŋusẽ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɖeɖeɖe gowo me bene woƒe xɔse nanɔ mawu dzi. Fofo ezubo metila na kikame be wanya Yesu eye nene make wogale egbe apeto ame adewo le no anyide afisi asi owo bube okutu e labena wo sokbe be wakade mauji na wo pe doyoyo na wo pe jepe mavola keto upe nkohohode akokume hena aiya masbosbo ele akpedam ne le kafka futomne henna be wo pe bobo na vo asubo mau wo bua wo ame kutuwe.
But you said that
Gake eglobena mau pepe bometiti
nemieti
bomela esese eye wojenunya wo amegbeto fenunya elabena amegbeto to efenunya mela menya mau o. Gake to gbepande de pe bometiti mela eje mau ngube ya de amesio kokolina miele gbetomra mau bena nyasia fe ngulola gala na vatien sia ayododo no wo ade amesi wo bula.
We asked it in Jesus' name. Amen.
Mie bie le Yesu fe nkome. Amen. Meto ma wule soso mpli. Alebe miyakachaka le nusi megblo egbela me o. Ma wunye diamond gande. Mavotola. Eye ne wo de diamond to Afrika pe pe blo wo mela. Me de to menu kupe kpo ye mekpo wo le nugan. Ale si wo wa esi angu to e rafi dia. Diamond wo to eme. Ale si wo to a wo to kwe tunume. Ke de a jo diamond blo gan wo. Diamond yibo wo to eme. No no me gobia de ke me le wo si kakaka o. De ko wo nye kpe gande. Eye vavan la. Do a de ke me no na wo me le ma yime o.
Stone,
diamond ko wonye pe ade no go sizron gede wo le wo dome gake elebe wo pa diamond sia azon enye nu si titre de se anube esi wo mekpa ola nano amesi elebe wo pe eye ale elebe na ho toke bale vito afisi ne plele elabena dollar million wo le wo me eye meto ma wo sokle diamond ma azon wo pa na diamond be wa tenwa de nu sile emela apia jo sile diamond lame eye elebe wa pe le akaswe de siade no no maswe de siade jogui eton mito diamond pe jogui eton au eye ne wo si jode na ne sisi jogui eton lela jila ade amadede adren de go nikuya awo amadede adren ke azon mi de gesi wo de abi enu de mi pe jida dauta. O ben gudugudu de miya pe voda dauta. Mi kuya. O len. O ben gudugudu. Diamond gamma. Alebe. To e yama mela. Nuna na wuna atengwa adede go na hamela. Ke menye kekeli lai o. Elabena elebe kekeli la na buda. Ne ye. Chile eme. Ye afisi wokbele. Gake kake de siya de si gele. Ekpapa mamela. Meduafu o, wotone wanane, wotua gedewo wona, nyalemo upe abiyo. Eye abima o dena, esi okpale damon langu, dena hafupo siwo wolede kajila degu. Eye mekpobe miyese, nisi medibe maglola gome, ekle si cho Kristo me, nunana si cho Kristo me, ne ekle de Biblia jila, efuwa nutoma upe ajame nyala wonguna hoseto. Enya na jimenya alawo enya amesiame ni ho ese ajisea menye diamond pela ya globe ni konu simenya o nusi me wodogoto lai diamond lanye diamond elabena o deto diamond me eye nene mai gbogboma nuna na wole nana ame enye diamond mape akpade udo eda yesi udivala vale nuna na me be watekbe gome adekbe pan afianu gbogboma nuna na aton eli apostolo wo nyaglondi lawo nufia lawo pastor wo nyanyue kakalawo ke wo kata wo li na Kristo pe nguti la pe tutudo eye kakare jito e alesi ko nufia lawo li bolo lawo li la elebe nyaglondi lawo na no anyi.
We know that. And we believe that God.
Eye mie kwese be elebe mauna de do kire gole nkeke mamle ame lepe dukola dume nukutetiala le Biblia nu le nyaglondi la fe nono mame.
That's exactly with the word.
Eme sokle nyala pepe menye be amela nye mau o ke bonna na la nye mau mikuya. ke emma enye abila.
Now a pin won't play that record right.
Azon pini ma ponu lele manye o. Tonu fe abu ma pwe o. Gake, diamond, enye nyu toke kake, edene de go, eme ako. Diamond bila, penu go.
Beg God tonight.
Never majoro mau tiensia be. Nyape agbe penu lele la. Usianu si egbele to miangula. Usianu si di miele, to mau bola.
May the great master who holds
be afeto gan amesile abilade pe asimela eya na dede mi afa agbeji eye wade nu sita miele afisia dola afia nu sidi miele la ekema ni anya bana ele afisia de fofofo na waba metro afimi aje gedodora metaflila gome menye de medu be ma wasia o kake de na lo anemi bana amona nge de ohi amajura de wole afisia be wado gbera de yewota nyemenyawo o gake wola enyao eye paulo globe ne mi ponukle popoklo eye koma de demeli o alo menna tuturola ke amu ma globe mi jara pawa gake ne amiade glonya di hede nusile ti ojitiala eke mawo globe vava mawuli klimi na wava me ake mawu le zaga poposia me eto engbe ke ne ne mawo no le yesu kristo pen kome amen. As normal, but Yambe, Amen in Yellow Kwame, Aficia, Fiencia, Le Dolem, Siwele, Aficia, Alo, de Billy Mag, Bedoda, Meta, de Omag, Bedora Metak Balevia, Eli. Enyo, Mesusuba, Messia, Messia, Dolemla, Hog, Bedora Metak Balevi, Kake, Menyan, Si Emolode, Ego, Mesusuba, de Co, Woto, Agalevia, Nau, Englon, Nusi Jola, de G. Nena Maya,
just got the card,
de Co, Eco, Agalevilla. Wenglonu sinetila dej nyemenya o o amene niele afisia nyabe nyemenya ye o gake ele dolem eye naglonya siabe nusie mese eglo egbela mawule ntigbale godo mawule amegbetope ntigbale godo kechonu edokwi gake ne gbogbomanku ole asiwola natengu ahwi akpo eyama amesi wonyela eye naho esiase yesu blabe amesi hojinye sela dosio womelela iya ha awoyi gede wu esia wo wago elabena me yina fofo lagbo azone e khose ple woji katala amene ni ele kho ame afisia le dolem enyabe nyemenya ye o nyemenya dosilem yele o ko wo asire ji na blabe mele dolem na hia le jinye amene ni e jiti o le wo pachi me menye le dolem o gake jiti o le wo si mienya nu si me esogbe ame adeke meli simepo o negbe esiwodo aside jiko azon nyemnya o menya no bintu siasi no ngire afisia mekaregibe no bintu james ye eye mesusube emenye no bintu no james no bintu ben menye wo moko yado ye no bintu sile photo dem gakela mina mi ade sile megbe afisia afisia chiko me katamna esia le beda sisia penu wu ble gomedok belaji demienya be mawu do esiang bebe ajole nkeke mamle umia edongbela mikuya azon nyi matengwa we wava me o mikuya nyenye nyi matengwa we o elebe eya na we eyenye amesi woni menyenye o gake meko ejise ne menye ne nemola nyi manno titrede afisia no nyade sinye meko se wala glomna mi o azon dogbeda eye na globe afeto yesu wo fiam le bible me be enye no no la gan la fifi la singu atengwa kakle nya pe gojo gojo nya meto le mena afisine le o ke glokobe me khoji wo se eye to khose me me kho nu singu to ma glo e gbela ji se ne ne maye ma u dola la glo nam na ama ona khoji wo se ke ne me glo ma u penyala e ke ma me ganye akho jinye se o enye akho nyala ji se ne nya me li kle nyala ola e ke ma mi ga khoji nya se o gakene e kosebe nyalaila ekema nusia nusi onyela dogbera eye na kwese eye na kpora be agatengu adenusi le wojime afia maha eye amesema nyabe bi black blow ne nema bena maupe nyada na wuyi nwe pesia nuye be eye wotura bonu tamesusu o ple jime didiwo nenema ya Abraham wo nyabe enye mawu esime wotengu blo nusi blo msara nole agadola me nusi susu muono esime uglobe masina upo eye sara susu le epe jime be matengu ava mew azon meglobe ele atisi abe ya yodo nuka esusu le enguti ne de na kho ese ko azon yemata nwi o monu to khere ke mele asinye o ko fo di ko hitola nya ne nema mi kuya de ko lebe makoi e ye nu si me kola magbren ke nu si nyenye makpo ola e me ko be nyema te nwa gbren o gake e ganye ma wu ne nema ke ko de e ma aji wo khose de chi ne nye be ewe ya
throws me out a little bit. But he's here.
Bepande de nenemala.
I'm conscious of that.
E do nu funam tie le moade nu. Gake ele afisia. Menya nu kure emang. Mele amiade pomo e sime ubobota. Le megbe afisia tututu. Eswa no anyide egbo le gbedomda. E aha. Le afisia tututu.
Got something on your heart. Your wife praying. Got a bird.
Nane le wojiji. Srowo le gbedomda agbade le wojiji lo ho tai
right you believe god can tell
ele tepe e ko ese be mawu atenwa gboro nu sigle le lo ho hu na ma nyemenya wo o nyenye amagiro na mya nawo e kama ele tepe a
you believe god can tell me
e ko ese be mawu atenwa gboro nu sigle le enu na ma mele afisia o mpo tepe didi enu to ade ele jepe So Aficia,
she's in Ohio.
Hello, how?
Right. She's suffering with a blood condition.
Have your wife today. She's crying all the time. Don't doubt. She's doing well. 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 Nane agble le dilang nyemenya o nane keme gble le ngu o didia de ko ile esi
she's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost
ele didimbe ya hokpo poko ko efe nyonyro enye ale apeto gblo esi ko ese vinge ele ehoge ele tepe megake di o
here's a lady sitting out here on the end of the road
apo no renge si no anyide gbakalafe vovonu afisia ele gbedomda menye amajuru ne gake vovoli le eji wo wodone ne menye amajuru na mya nwola masisu ne nma
I don't know you you don't know me only just maybe hearing of me
nyemenya o menyam o
ne
gbebe esen konye poko meto afisia o enye amajuru le mya dome eto Wisconsin Dusi le Milwaukee. Eye wo kukila enye kansa. Ele nume. Wo wotonega wotonega ke mkademe o. Na ho se si ka efe autoga mula. Na ho eji se tifila.
Sink it in your heart, it shall come to pass.
Pende wo jime. Avame. O senano asiwo.
A man sitting over in a corner here.
Muti si nongide jogweji afisia. Ele gbedomda de dadata.
He's a stranger to me. I don't know him.
Enye amegiru nam. Nyemenye o. Gake ele gbedomda de dadata. Eye nu de kak make le dadamu kansa. Alo. Ele vovomni. Nusi wonye.
There's a man you're praying for.
Mutu adeli sita ele gbedomda do.
Mutu ma
jimevile engu.
Enye pede ngula mekwe
omu aha aha mulai novio ngutwe
you're not from here you're from Illinois you believe God can tell me what your name is farmer
meto afisia o eto ilunu ekwe sebe mawu atenwa glon wonkona ma farmer ele tepea do aside echi kwese
there's somebody kneeling over
something amiade je klode amebubuji le Gbedomda.
Somebody laying on a cot.
Amiade mlo anyide donobatiji.
All right.
Esogbe. Ekwesebe nusi yesela nyenye tepe apeno. Ekwese. Ne matengwa ayodowula. Mava awi. Gake Kristo yodowu kuku mikuya. Yeko lebe na kwese. Apeno masi titrede afima le gbedomda. Ele gbedomda de tawo. Be wakasingu. Nyemenya wo o gake mawu nyawo
You're from out of town also That's right
Eto duagodo ha Ele tepe Eto Illinois Nena matututwe Oyona duabe East Moline Illinois
You suffer with cancer
Ele kansa dolem Enye osofu ade pesro
Do you believe
ekwesia ele kuku gene emlo afima
nuka
nti maho eya ma afiesia globe matengu le nyechime ble nye kose wunu sia nu sile afisia mekwese be mekpoto yoyo mele maupe nkume titre kwese eye na ya kweme akpoto yoyo eye enyema ekwese kle wojibli boa Nina miakafu mau. Fofo tipo gitok. Nye da kena wode wo doma nyonyo kule nubla ni kwa Nye da kena wo la bena eka le afisya le kuhi siya. Kata titi na tututu. Le keke troko siya meha. Gake ele afisya. Na wo bopo akoto na no anyi klimi tegbe.
We see that you're here, God. With skin on.
Nye kpobana ele afisya. Ma wuse ngungu tigbalele. Le ame ope chiyo me. Kena hose kple de defia. Ntega. Enye ma wule woha mye me. Ma wule wotukola me. Nye da kena wode siyata apeto. Eye na be ame siyame na kwe se fya siya kple tamedeka ye. Wakpoto yo. To Yesu Kristo pe nko me nye tukbeda. Amen. Amen enye le akima sisi gedora metakbale vile. Le akpama, mina amesio le akpama, nate imegbe, mivak bakasiape, domo domo tututu, amesio le, jisasra maji, mivago siaji tututu ne, miyako miyape nope, mivago siaji. Nabe amemau, kasia wanyawu flisia nukola, wajeji le akpake mea. Amemegao miva afi, novi ngutu roi, apetona irau, nyemenyabe no afi mau, meleka amesiape, subola ujim le afisia numake. Ne wabatu afisa tisi wole la niba afi ikena kwekpede ngun suyade mejibe ya mesia mesita wadu kweda do la na ko wu asire chie aglonya siya aglomdu apeto mekwese wabakona nyejima hosela mekwese bena le wongkume esie mekplo wonya do eye nye woda asire jinye fien siya la
I'm going to accept my healing.
Malon ahonye doyoyo. Le Yesu pen kome.
Amen.
Ma una ira mie azo mi len kude ngu.
Kose pe gododora
la ade dole lala. Ne wo da upe asi ode dole la uchi la upe la melase. Eglo na no abe ti le gagage. Gedekpo gedekpo. Azo me glo gedekpo be kasia wo to. Bedade ta ukula. Wo la men asen o. Eglo be. Upe lame la se. Eglona no abe tile jajake. Ti ame ja upe alafa de kakle blave son gake ti aja. Eglona Abraham be le vijigeto saraji me fame kpo. Pe blave vo akton son gake ekwi. Eglona Isaiah be de tukwi la pe afofu. Me fame kpo upe alafa enyi son gake efofu. Esi ale tepea. E do epe ngbe. Meka e yine nye wokho wola. E wone ale keke ha. Wokho eji se. Mi zova ngogwe azon. Mina novi ngutu kapsena klo hajijila. Wo, de zonfa, ple, akbanle vya wu. Azon, mina amesya mena nokbe dodora me afishia. Nye afofo dipo vito, nye le to doge wo sede de woto asida dade dole la woji. Me, nye menya nu bubu adeke si, na tengwa awo o, apeto labena, eklo lo wo nyamebe, ye kefede wope doyoyota. E dokbe jibe yele afishia klimi fiensia. Nya siya tengu ajesi jime susu wo. E dokbe e jibe na, yele miya dome. E ye melegbe domda na wofofo bena, wo nya, si ma tengu adapu wola na zunu vavana jisi aji. Bena, e globe, nen atengu akwese ko, makedi o, ke bong na kwese. Ne mye glona to siya be hoda, e ye mye kedi o, ke bong, mye kwese la avame. Me glo e ka ye o. E glona ame ole petekoste be wa yatima adalala. Me glo ka kukone nye o, nkeke nye o. E globe, basere esi. Azon, okbo na be wa kwa upe doyoyo. Na be wa gabu nubu bwareke ngu o, nekbe be wa kpo doyoyo. Basere esi mekade denava, mye do to wo. Esi mye da asie de woji. Abe kose to wo ene, le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Esokbe. Zova afi yazon, epo doyoyo, ma wuna irawu, soye ngo teku, enyo ngto.
All things are possible, only believe, only believe, only believe, Lord Jesus, I pray for us.
Aƒetɔ Yesu mele gbe dom ɖa ɖe takuvi siawo ta azɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Me bia be ɖe miate ŋu atrɔ nyagbe mawoa.
Do you believe that what has been asked?
De mie kho se be nu si mie bia la. Le nu si mie di la ava mea. Ele me vage.
I saw passing through the line a few moments ago.
Me kpo wo to fle la me. E ya de vaji. Konye Italia to ade wo si wo to Chicago. Amene ni enya no vinyo nu butazi si to Chicago.
Well, you know she had
Enyo minya. So si su me do ade je ji ni tola. E vo di ngutong to. Dake ngudi ma le Chicago le Kristo to asitala upe ngudi ndupe. Megblona novi nyonu la le gbogbo kokwepe gbogbo rame mete. E trova akpareka ke deko mete ngule edoku o. Eye megblobe novi nyonu madu. Eji enumake o. Dake wulame asen. Megblobe atengwa nye le gleti wye nyime. Alo le pe eveme. Le domotutu ma me tututu la akpado yoyo. Nito ade sime nonu pungpli. Mese wono da sediem chile choma lebebe yenye si opo jijo wule fe agukata me eno kukum mekpo untifafa o e wo sibe mau fe ya mekpo nono jole egbo ene e jefa be susu fe kawe ninya e ye enu makela e trokbo ple jijo ga ade e ye gbogbo kwe fe nuse no eji e fa avidoli e wo deko wo wo e yididi wo ano abe kosira e ton alo ene esi alo leti deka e ye mese wo dida se kosida siva yi enye veyakbe Eye wo gblɔ be nɔvi ŋutsu Branham. Esi metrɔ yi la, mede dzesi nyaƒoka ma dadi hetoe. Eye ele ɣleti wienyi pɛpɛpɛ ŋkeke ɖe ŋkeke dzi. Amen. Ɖe mielɔnea. Ɖe mewɔ nuku wa. Azɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka ma si ate ŋu agblɔ nuwo do ŋgɔ lɔ pɛpɛpɛ lae. Esi ma da ƒukpɔ zi ɖeka hã le eƒe siawo katã me o. Eye. Eje agbagbato eƒe nya dzi be yaklo nu le edzi na wo egbea. Be mawo menye nane le adzɔge vi alo ŋutinyame nu aɖe o. Ele agbe le fifi yeye me eƒe nya ɖeɖe go. Ela eɖokui ɖe amegbetɔ ƒe nutsɔnu te le eƒe hamea me. Ke le eɖokui ɖem fia to wo xɔse kple nye xɔse ƒoƒu si do go ke wɔ mawo ƒe nu ɖeka la dzi. Nye mate ŋu awɔ naneke miawo manɔme o. Miate ŋu awɔ naneke nye manɔme o. Nenemake, mi atengu a wananeke ma u manome o. Eya ta no to kata fofu la, e wanu deka, kachachala, ma u dom rade tamerodo ta, mi ho e jise, e afima abame, ye kwe ma, ni kwea, u dope e jibli botui. Nye me tole mena nu si glen le ngu o, nu si ame adek blo o. Ne to u jime e kwe sebe, ya kodo yo la, naneke me li a atengu a to te u esia o. E glo nenema, e ye u glo be jifu okle anyigba nu abayi. Dake nye nyama dafu o. Mye kwe sene nama. Amene nye adok beda de tanye. Le takwe kwe bubu ome. Esi me yina. Nye nye amese hiyan kwe dodora. Mikuya. Amese ame gbem. Mikuya. Negbe miyawu. Evo. Nukwa gale egodo afima. Medo le tade je re Afrika. Oma demona mbe magede eme o. Negbe. Demade asia gale adetebe. Mangiro amese ame le akwama jizi eton. Zirekana fufula eye. Zirekana vila. Ple bobo kokwila. Ato mo abu. Le akwake me ajila. Mangiro ame. Ato wo ajenge na fufula. Eye ma fie bena ema enye nufafia. Mengula leta na u meglobe. Bobo kokwila akwakwa jem. Lepe mamlesi oba yemebe. Waga kulomu ya Afrika ake. Edibe ya zang yesubosubo. Do le afima. Afisi ame akpe bla eton ho Kristo le etro deka. Meglobe midon kujibe. Lugwa ma upe vule miyape taji. Menye jinye o. Medibe mavaka ke miyekbe. Mebya sebe aleke wano ekbe. Sia esime ukbe yesu. Ma upe vila. Le hamea me. Ukbe nyala. gake le numa ukata mela e galero ku dem fia e pe tu kola de nyada akwede etawa eye meto akima le sansia me ta nya si o de wochi nya ga de dia de wo e ka kwia de wo amechiti ade wo so ka ngutu ade wo de ko wo te fifia poti abe ale simele ene me suso be wo no anyide afima wo no anyide afima le to dom nyala si ke ka me pe amama mle wo bube enye tukuku mi kwia wonye wonye school blanula mi kwia mawule afisia tututu be ya 3 ahemi dwe le mi afɛ dɔlele me enye nyala fɛ ngbedodo mi don ku ji kobe aje gome anɔ myamyam mahe amovi ne wo kom de chila mahe ovi ahe dwe le mawo awe kudu wo ya ho ji se ko do ho se de eji mega kedi o ho ji se mi do gbera de tanye ne amebubu o mali na do gbera de tawula don ku ji ye ko eye ale
until we
akpena o be ne vakeke didipe ale mawu na kpɔta o ne eyina aƒe do gbe na kristotɔwo katã tsɔ gbedo na me na wo tso hatsotso sia si le afi gbɔ mawu ƒe ŋutifafa nanɔ kpli mi shalom.
I'm so glad. See, there's many things I don't know. But
some things I do. I'm so glad to be with you. Mauna no any plimi. Awe. Mag blemidi akpo o. Made asile myangu akpo o. Mag blemidi o. Nieto khometo vola me. Do azon. Mikuya. Di jamunto fiense abe mekpo loving to Palma. Nyepe kro lape kpede muto do muto de kale afisia to Georgia. Loving to Junior Jackson. Le kwa me atiade le mekpedake. Di jomi be nyeho eyama. Loving to Don Rudel no anyide afisia o amekedeo nyemenyao. Ne meta amiade fula. Loving to Ben Bryant le afisia ple amabubu gedesi o le afisia. Loving to Willa Collins. Jilemia jamunto be nyekpo mikata le afisia.
We just stand here. Maybe I don't
care. Nia, tengo a tore mia pa fa uji sen azon. Nina nia de mia pe ta uto azon. Ese gbogbo la fe ha dede kli 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 le doku omea. Mi na mi aji de gbeme. Me de ge si beno vingu tu makini. Si to ha o li kli mi. No vingu tu John Martin. Le no vingu tu. Di jo mi ngu tobe mi kata mi eva. Ate ngwa nye be nye makpo mi o no vio. E ya nyami.
May my heart and yours with God heart.
Never me drobe nge ji plem ya to. Plem ma u pechi. Na zure kavasere si mi agakpe. me dibe ma bia me adebe wakpa esi me mie bobo mie peta wo azon le gbedodo ra me la nie dibe mie na osofo de sere na nya be ejoji na mi be wo le afisia ha me fi okata ni amesi oto tinesi o hao ble dukwa kata me nyo no adewo si me dogo le afima egbe wo to keke Boston nya no bi ameyi bosi wo no afisia ngisia wo ha to ji agbe afima amegere wo to dukwa pe akpa bobo me da akena mi ponye be fi lonlo awo Mauna no anyiklimi. Me yo mi behonye u, mi don kunu si yesu blo, kude esiangutia, etede ame ngu wu novingutu, ende, honlo. Esi me mye bobo mye peta u ason vasere esi nya gakpe ake len keke vye esi u bona mela, mauna no anyiklimi. Ma bia nya novingutu nye, wonu tepela novingutu Richard Blair, be, ne alon la akpa mi le kududora nya ti de kame, novingutu Blair.